Isambulo 6. Ngase ngibona lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu ezisikhombisa. Ngezwe esinye sezidalwa ezine sisho njengezilokuduma sithi, "Woza." Ngabona, bheka, nanto ihashe elimhlophe nohlezi phezu kwalo embethe umtsalo wanikwa umchele waphuma engonqobayo noya kunqoba. Nalapho livula uphawu lwesibili ngezwe esidalwa sesibili sithi, "Woza." Kwase kuphuma elinye ihashi elibomvu nohlezi phezu kwalo wapho kususa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane wanikwa nenkemba enkulu. Kuthese livula uphawu lwesithathu ngezwa isidalwa sesithathu sithi, "Woza." Ngase ngibona, bheka, nanto ihashi elimnyama nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. Ngase ngizwa kungathi yizwi phakathi kwezidala ezine lithi, "Imbenge kakolweni ngodinariyu, nezimbenge ezintathu zebhali ngodinariyu, kepha amafutha newayini ungakuni." Nalapho livula uphawu lwesine ngezwa izwi lesidala sesine sithi, "Woza." Ngase ngibona, bheka, nanto ihashe elimpofu nohlezi phezu kwalo igama lakhe lalingukufa neHaidese. Lalandelana naye basebenikwa amandla phezu kokwesine komhlaba kuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu ngabona phansi kwealtare imiphefumulo ababebulewe ngenxa yezwi kaNkulunkulu nangenxa obufakazi ababenabo. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi, "Koze kube nini umbuso ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na?" Basebenikwa kwaba yilona lowo ingubo ende emhlophe, kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazane babo abeza kubulawa njengabo. Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha kwaba khona uzamazama okukhulu komhlaba nelanga labamnyama njengendwangu yesaka loboya nenyanga yonke yaba njengegazi. Nezinkanye zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo nxa uzanyazenyiswa ngumoya omkhulu. Nezulu lagoqa njengomqulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke neziqhingi zasusa ezindaweni zazo. Namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emhumeni nasemaweni ezintaba. Basebethe ezintabeni nasemaweni, "Welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu, ngoba usuku olukhulu olaka lwakhe selufikile, kubanike onamandla okuma na?"